Abantu bakunono babigambo tebawena agezako kubasoma ya lugwamu. Bwe wanjagala gwe wabagatta bwongo, simanyi oba ekyokukwagala nga gwe musango. Naye ndi mu mutima gweno ngumye, teekako ekkufu lw'osibe, nzikiriza n'okulogondoge. Nkusaba sembeza nzimpone, abakulimbalimba ogobe, bali bateekemu omuguwa otuge. Nothing to worry, kwagala nnyo dalingi. Nothing to worry, kwagala nnyo dalingi. Baby walungi wanyo itiride, ndimu mukwano gonsi wadde. Balika bakole batya kyo kiwedde, ndikulemberako muggona nte. Bali bayaye tobesiga, wayagala nze wakiggala. Enzigi z'omutima bw'oggula, natamanyi mukwano mwajjira. Munnange nkwagala nnyo kwatulidde, n'omutima gwange muggule jja tugende. Nothing to worry, kwagala nnyo dalingi. Nothing to worry, kwagala nnyo dalingi. Omukwano we gunuma onye, nkusaba onkwateko olabe. Omukwano gwo gumbunyebunye, bali bayaye tobesiga, wayagala nze wakiggala. Enzigi z'omutima bw'oggula, natamanyi mukwano mwajjira. Nothing to worry, kwagala nnyo dalingi. Nothing.